dajimsafi.com Bugatti takıyorsun bir piga.
Asa nijifiche ficha nini, nacheni tunire maja nazarani. Mbaba kumbe mpaka marikia napenda, na montana napenda, machizi boto napenda, na warambesho napenda. Wanapenda, na uliza nini na yonuko, kumbe masera na jifusha. Na uliza nini na yonuko, kumbe masera na jifusha. Kush gang
call me Mr. Kush.
Kush
call me Kush Dai.
Kush
Kush inafanya ni boss.
Kush
niko meshe mamlo.
Kush
ha ninapovuta inanuka na harufu gani kwa kitia machizi boto akiwasha nyungu anakasirika. Everybody say ya ponze ea, inaomba nipige pastembe za mea. So ukivuta ule ndika uwezi utaganda ngi, utaitwa kama uski. Kush ever sing to me, watakoma langi hii nishabusi nana ni. Hey guys you see me nika puri kush. Asa nijifiche ficha nini, nacheni tunire maja nazarani. Mbaba kumbe na mjomba shomi anapenda, mkoba kipe anapenda, nazigi mali anapenda, ndeko disuza anapenda. Anapenda na uliza nini na yonuko, kumbe masera na jifusha. Na uliza nini na yonuko, awalambesha na zibuta.
Zato futa me and you.
Kush alafu kushika boje fungua, kikisha unechambua vumbi na tunda natoa, sio mchafu. Ukira kush unajua kush inataka usmart, mda wote unatupia kipiga bafu. So sijiona umekua kush inataka bidi, ongeza unje tusua mamen. Mdani kela mdani boa sipendi, etibu dani sire kush weekendi. Mchumba mwengine simpati bila vichenji. Mikwangu nona kushindo mpenzi, kwa mana na mnyonga nampiga denda, mixa namputa. Kush na mnyonga nampiga denda, mixa kumputa. Kush
kina majina mengi na kushi number one.
Toka enzi za juba kushina itwa msuba, enzi zo gali ya upandi kushina itwa banki. We futa wepata mshawasha, mara mikita chalusha. Wame sahau kama kipo kire imoro, kama kipo kire ikire alisho futa pande sele. Basi usiombe kishie, we mara mekina kishoya. Usiombe kishie, wengino anakita sinde. Usiombe kishie, wengino anakita ibaba cha cha ukucha, obana ngusha. Cha ukucha, oya we nipeni washe.
Cha ukucha,
chiziboti nipeni vute.
Cha ukucha,
omasera nipeni washe.
Cha ukucha,
chiziboti nipeni vute.
Cha ukucha.
Nauliza wapa naziwasha uko, twende jabu na ifuko, weka tuweke uko mpaka mabiboko. Na kinondo nuko kizazi jeuli uko, itike libigi uko, watoto wakawe uko. Na msasa nuko watoto wazuna uko, na kambingu muko watoto wasowe tuko. Na sitisha doko timu kibabe uko, na kita kitoko, na maro soko mwana nyama loko, watoto wa Vegas uko
mpaka washa wake. Puliza kote kuya walombeshwe zangwo. Ewa cha washo nangwa kushke.
The mixing by X2.
M Records. Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.